isithombe sesibili. UAdam ufumana unkosikazi. Ncwadi Genesis oqala sahloko samashumi abili nesikhombisa kuya emashumi abili amabili nesishiyagalombili kanye nesahloko sesibili ivesi yeshumi nanhlanu kuya emashumi amabili nanhlanu. UNkulunkulu wambeka uAdam ensimini enhle e-Eden ukuba ilime ayigcine. Kwabe kukhona izinhlobo ezahlukeneyo zemithi kanye nomuthi wokuphila. U-Adam wayenazo zonke izithelo anokuzidla. UNkulunkulu wanikeza u-Adam ithuba lokuthi aqambe amagama azo zonke izinyoni nezilwane. Kuzo zonke izidalwa kwabe kukhona eduna neyensikazi. Izilwane zabe zingabesaba umuntu futhi zingamenzi lutho. U-Adam wayengenaye umsizi onjengaye. Ngakho uNkulunkulu wamenzela owesifazane ukuba abe ngumsizi wakhe. UNkulunkulu wehlisela u-Adam ubuthongo obukhulu. Wayesekhipha ubambo ohlangothini luka-Adam wenza ngalo owesifazane. UNkulunkulu waletha owesifazane endodeni. Owesifazane nowesilisa babehambaze bobabili, kepha babengenamahloni. Babekhuluma noNkulunkulu njengabangane, lungekho usizi nobubi endaweni ababekuyo.